Yeah.
I got the verse. It is Abebrania over Hebrews chapter 7. It says, Kubanga oyo Meluchezedeki, Kabaka we Salem, Kabona wa Katonda, ali waggulu ennyo, ne ennyo baakwongerako. Yasisinkana Ibrahimu we yali ng'akomawo ng'ava okutta bakabaka n'amusabira omukisa. Ibrahimu yasabira Melukizedeki bwe yali ava okutta bakabaka. Kade story nazo weetaaga n'ozimanya. Chapter verse twegamba. Era Ibrahimu n'awa Melukizedeki ekitundu eky'ekkumi ekya byonna bye yanyaga. Okusooka erinnya lye eritegeeza kabaka w'obutuukirivu. Malikizedeki erinnya lye eritegeeza kabaka w'obutuukirivu. Era ekyokubiri ye kabaka wa Salem, ekitegeeza nti ye kabaka ow'emirembe. Chapter 3 egamba, atalina kitaawe, atalina nnyina, atalina bajjajjaabe, atalina lunaku lwe yasookerako newankubadde enkomerero y'obulamu, naye enfaananyizibwa omwana wa Katonda. Eyafaananyiza omwana wa Katonda abeera kabona ow'olubeerera ennaku zonna. Kati batalina taatawe ne bajjajja be ne baganda be ne baani, yaani oyo ye Melukizedeki. Tali ku Adamu, yasinkana businkanyi Adamu, I mean Ibulayimu, ne Ibulayimu n'amuwa ekimu eky'ekkumi ku ebyo yanyaga. Jajjawe si Adamu, jajjawe si Noowa, yaani Bayibuli mwogerako. Go and continue reading about that Melchizedek. Oja kumanya nti creation story it is just illusion webiri naye they are shifts. Byajja mu shift to shift you okubako bikujja bikuteeka. Bya moyo go ne bo bisoma na mubiri go. Tojja kubitegeera. Gwe bo malo bisoma no bakutwala ne bakusembeza ne bakunywesa envinyo. Nodde waka. Ojaina mpaka lolifa olinde Katonda lwalijja okunona mubafu. Kalivasi nnyaye egamba bweti, kale mulowooza omuntu oyo bwe yali omukulu, Ibulayimu jajja omukulu gwe yawa ettundu ekitundu ekimu eky'ekkumi ku mulyango gwe yali ku munyago gwe yali afunye. Mulowooze ku muntu oyo, Bayibuli bwegamba Hebrews chapter 7 verse 4 5 egamba, n'abo ab'omu baana ba Leevi abaaweebwa obwakabona amateeka gabalagira okusoloozanga ebitundu eby'ekkumi mu bantu be baganda baabwe, newankubadde nga bo nabo baava mu Ibulayimu. Wano Bayibuli etulaga nti abalala bonna bakabuka n'abasigadde baava mu Ibulayimu jajja wabakkiriza bwe batulaga. Naye Ibulayimu yennyini yennyini jajja bakkiriza yawanga ono Melukizedeki ekimu eky'ekkumi kubanga yali Katonda, yali mukulu wa Katonda, yali kabona wa Katonda omukulu ennyo okuva eri mu ggulu. Chapter 6 verse 6 egamba, naye oyo atali wa kika kyabwe yafuna ekimu eky'ekkumi okuva ku Ibulayimu n'amusabira omukisa ogw'oyo eyalina ebyasuubizibwa, yaani 7 egamba, naye tekyagaanika n'akatono omukulu yasabira omuto omukisa. Ani omutaano omukulu? Bw'oba osoma Bayibuli to the what entunnunsi oba sounds even the signs kikuyambeko okutegeera ebuziba ebigambo bino, kuba ebigambo bino biba bya mwoyo. Even the Bible says eby'omwoyo bitegeerebwa ba mwoyo n'ebyombiri bitegeerebwa bambiri. Bw'otegeera ebintu bino ogenda gagala, ogenda funa sente. Muntu ategeera numerology, astrology, spiritual, n'osanga oli munaku, ogenda funa emirembe, ogenda tandika okulaba nga things are working out, connections zigenda kujja, opportunities are going to come. Naye osanga oli mu kizikiza mu illusion, ogenda kulowooza nti ensi oli mukolimire kumbe gwe wekolimira weka.